Yo, yo. Zidro. Kama sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the Cheki. Demi yangu anaitwa Wanga, mani Wangare. Nakona haga, sema mahagare. We uko serious na sitko trending. Ujajua nkwa nini kumbe ni ufalare. Twende mapangale, mapangale, mapangale. Kila mtu kopare. 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 Twende heavily vile umezibeba ndani ya see-through. Wine and kochi ni big tube, yeah. Sherehe tunapiga nkona kitu. Nimetinga kikolo ikini kyangu mina wetu. Dance fanya style deadly. Si lazima kwa bedroom tuanzie sito. Goosebumps na jokisha ni cheki unataka. Black man kipas kwanza kakime wap. Wanadhani gimi si lava guy. Najopia wanadai wanabonganga sana. Kwangu skini kama lullaby. Nijuu ya shuguli shuguli usini shuku. Wali ni cheki wapi yoni wongo mtupu, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Anafanya moves za bongi lakini mwili na songa. Ana shake habadi vile biti na gonga. Na nikana juu ile kitu anadaisha kuwa rada safi. Na bado si uchafuo. Ti Paulina, Paulina, Paulina. Ebu cheza kwa maringo tukuone. Say bam, chigicha, chigicha, chigicha. Ebu cheza kwa maringo, eh. Anani mada na looks. Msha kidogo rangi ni ile hali ya juu. Shore ameiva na nikalia tu. Ajatumia lamin kama ametokea juu.
Ametokea juu,
ametokea juu, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende mapangale, yeah. Mapangale, yeah. Mapangale, kila mtu kopare. Duende, yeah.